Amahubo 111 verse 1. Hallelujah. Ngiyakubonga Jehova ngenhliziyo yami yonke emhlanganweni nasebandleni labaqotho. Verse 2. Mikhulu umsebenzi kaJehova iphenywe yibo bonke abathokoza ngayo. Verse 3. Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo nokulunga kwakhe kumphakade. Verse 4. Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo uJehova unomusa nobubele. Verse 5. Abamesabayo bapha ukudla ukhumbula njalo isivumelwano sakhe. Verse 6. Ubonisile abantu bakhe amandla emsebenzi yakhe ngokubapha ifa labezizwe. Verse 7. Imsebenzi yezandla zakhe iqiniso nokwahlulela imithetho yonke yakhe iqinile. Verse 8. Imisiwe kuze kube phakade yenziwe ngeqiniso nangobuqotho. Verse 9. Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa. Uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade. Lingcwele liyesabeka igama lakhe. Verse 10. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Banengqondo enhle bonke abakwenzayo. Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.